Yeah. Asante sana Mika man. Asante. Mana mindo yule yule. MC Olio Sama na rap juu juu. Siwa na rap chini chini wako hapi ba. Nyakabungo tu. Jema juikana. Oh God. Bless my life. Japo wana anesheti spotty beautiful wife. God damn. Man. Bomba clock. Wana tishana knife. Iri niwe mkosef. Bless me. And bless my snitch. Japo si jonga lakini tu wana shit. Wana nita mlembo na tempo wana yogopa mwili mdogo ngumi tempo station of baraka. Kama unafata, fata yako fuse. MC kwenye kinasa upashe kubabaisha. Lime za kukesha, kicha chako kinamesa. Iweje vipi sasa kwenye vesu unafichwa. Palasi moka dry, kwenye flow na jidai. Tushe kaji bae, kwenye roo ya kispai. Eyeless last high, yoso kingi wa mabwai. Irombae, I fire, kijana bado uko high.
Aye, yo, again, yo. Fire them, fire them.
Sobe pesi na bidi tena ujifunze. Nilishachana sana ila promo sipati. Wanaacha wenye mana wanabebo wazushi. Hakuna mwenye mana wote vesu wanabushi. Kisa tunachana sana wanatuona nusi. Ya Mungu mengi binadamu machache sana. Usi niweke kikingi na wakati bado unafanya.
Ayeyo, again, yo.
Fire them,
yo. Ayeyo, again, yo. Fire them, again, yo. Ayeyo, again, yo. Fire them, again, yo. Ayeyo, again, yo. Fire them, again, yo.